baby. Yeah. Ooh. Let's get it. Let's get it. I left a note in a DM. Tell her holla when you miss me. I left a note in a DM. Tell her holla when you want me. I left a note in a DM. Tell her holla when you need me. I left a note in a DM. Tell her holla you can call me.
Na miguu juu furaha kahindo ufanya mtu full. Natumia kila nia ili uweze kunisikia na tahakikisha siri zetu zimefichwa ma. Tatizo mingi pamoja ndo tazipita na mbari wani mwani mwangu nimekuvika crown. Weni ndia siku deserve mibandia. Na mipunguza pia sita kupenda kakaria. Weni hala ntakujia hadi mwisho wa dunia. Ila janga napitia your body nikafidia. You can call me whenever nita kuche wherever. Kwanje vena mavela tukifanya vitu we upenda. Futa wale mapretenda chuki to the one and then you can call me whenever nita kuche wherever. Akilini they the same na wengine nisha pima kwa ratini. Every day till gizani mina tamani your body. Be my Louis Mikarani Superman Faragani. Call me nitakuja nitasikia uki whisper. Stalking kila muda shika maji uki pick up. Kore ukini miss I'll be there in a jeep girl. Bea haki kuona ili weze pata picha. Niki kukosa moyo wangu unanza papatika. Niki kuchocha basi nyota zita hisabika. Niki kukosa moyo wangu unanza papatika. Niki kuchocha basi nyota zita hisabika.
Yeah.
Call me, call me, call me, call me, call me.